ntanga zimanye omuwalono wabasi mutufu mute kubanda zize banga pambu mulimpuli antende wali twafu jokukowa wabanga nsinkanye kosanyo lyandaga andaga munnange nte byange byaliko naye nga bwe mbalirira mu ebbanga ndaba ennaku zigenda mu ssatu alabika nnimba nz'omuwala mmutambulira nti ennaku kazibe bbiri ng'era kyabiwanvu yamba ŋŋenda mmuta yadde mmwagala naye ate nkoyi nkwana ataleera ate n'akigezaako okunnizekya badde nnwanye ennyonnyo nga nze mmire kuba waŋŋambako nti yalibeera n'empisa kyenvudde nkwatirira ennaku ziwere ssatu wabula nswadde okukwana omusiru atalaba fyukya ye ng'amazima ŋŋaana atya sikiraba nga yamala kiraba abakiŋŋamba mbu batawanya nga nze nsuubira okuba nti nno bagaana ba falasinza omulenzi suba anyumira ebyambalo
swala asani maga kavubuka nkizudde yakulimba gw'ogamba oli mujja wapapira ebintu by'omukwano twalizeeyo pozinga mugwagwa katono g'olagidde g'ekimama yandibadde muntu omutuufu asobola okufumbeekawo ndowooza wamaze omutattana n'emmeeme ebambi ng'alabika bivuddemu bintu bigwana mu mpola bakwana na mpisa naye sipiidi gy'olikeeyo yakiyaye weetereze mu mpisa mulage ki ky'oliko naye ateraddemu akuteeke mu ndowooza musabe ennamba y'essimu omubuuzengako omusonseko obugambo obukola omukwano teri mufumbo musiru gwe wisalirawo bw'oba okuza okuwasa n'owo n'emiyaayo towasiza mu machati bw'oba okyayagala amasanyu y'omwana w'abandi tomutwala sooka ntu katono nnyo okwekuza muli oleme kusuubwa muwala mmire ekinyola ekisooka muntu wampisa atalagikako mbantu nti nawasiza ono ye mukyala va ku bugunwa bw'ekkubo wasoosa ajja kula okwezimba kuva mu makeera gy'emirembe
bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo mukola so n'ekiraba bibeeramu okulinda bw'oba omugambye muwakadde omuntu yeesiimire bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo enkwana yakagwirawo ssebo ginyoma basi omukyala tozanye enkulaakulana lweyongera bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo mukola kirabibeeramu okulinda bw'oba omugambye muwakadde omuntu yeesiimire bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo enkwana yakagwirawo ssebo ginyoma basi omukyala tozanye enkulaakulana lweyongera
sanidde abe wange maka yaabaffe ne waba asaanidde nsookera kujja libukwanza nsobole omuzuulira ddala ebyo byeragalaga ng'agamba mbu yafuna golodi maama wabula alabye nnyo kiri muttu kimanyibwa nnyini kyonze mmanyidde wanga we yatondwa nsooka nakuzuula yadde mulungi sikiganye kale yeerage n'abawala abangi kuno ogwenjagadde bwenfuna ye kati ki nze kyenjagadde kyenkola nejjo kumbaka nnakyekoze ye kati nfaaki muli alowooza bw'atanjagale nneetuge kyoba okukogga mbu sikyalya mmere nnemye bw'oba njagala njagala oba oganye ndeka ye mmoto yange so si kunsuubiza dda
kale nno weerage naye nkugamba nti amalala amangi ojja kufa ssebo obuwulu bw'aba katemba oyo mukomye eno mbidongo naye okutengula munno si kya muzannyo ate nga kyemmanya era nti okwagala kubeerawo kyokka oli tomuvunaana bw'akugaana kyeyagalira essimanyiko nti okwagala mpaka nzeera engeri gy'okuttemu mmire enginyoma waliwo ensonga ezikusiimisa zonnyonnyola munno naye era n'akisalawo nti kankole ekyo weerowooze w'okoze ensobi munnange weenenya omanye nti tumutwala kappakambakadde genda yono mwe tondero manye kwa nambi abamwe bavumya we musiya wakugana
nemba simuvu manga komire okuja konna nyiga we ndalaba nga biwanvu ya echo nenchitegeza gukubate yanda bena kusatu neneta mwera nechikamba yonna bena yomba nga nabibulira gwesiye ye muvume nga ndabidi
omanyire byagagwira obannange zone nakusatu neeta mwera nabyesamba
nedda kati nzizeeyo kuba ntegedde ekigenda mu maaso omusabe waakiri ku namba y'essimu
ekyogo kitegedde kitegeeza mbavubuka nsize ensigo wasawo ezimbe kyekibadde kinnuma viseri nasalimaga ffe tubadde tulya mu ndago mu forendi z'otusangamu
bakwana na mpisa sirinokoko bobo mwagala musoseko obugambo mukola so nekiraa bibeeramu okulinda bobo omugambye muwakaddo omuntu yeesiimire bakwana na mpisa sirinokoko bobo mwagala musoseko obugambo enkwana yakagwirawo ssebo ginyoma basa omukyala tozanye enkulakulana lweyongera bakwana na mpisa sirinokoko bobo mwagala musoseko obugambo mukola
www.mp3ugandanmusic.com